Let's go.
We'll be right back.
Uthando lwakho ntombi lishisa ngaphaka. Lo mulilo uphemba yocishwa ngoba ngoba ngisho ngiyakuthanda nto ngoba ngisho yas ngoba ngisho ngiyakuthanda nto ngoba ngisho ilolu thando lungibone singanyenzi uthando somele nothando lwakhalipheli ilolu thando lungibone singanyenzi uthando somele nothando lwakhalipheli ilolu thando lungibone we'll be right back.
We'll be right back. Thank you. I have a vision for that guy.